exclusive from MalawiChews.com. Another.
Ndipo ndinamva mawu ochokera kumwamba ndikunena. Odala kumwalira mwambuye kuyambira tsopano. Inde anena mzimu kuti akapumule kuzolemetsa zawo. Pakuti ntchito zawo isatana nawo pamodzi. Ndipo mizimu yawo sanamwalira mchikhulupiriro mwachifundo cha Mulungu. Ipumule mu mtendere. Amen.
From MalawiChews.com, another one.